Malu.
Ruka kama tunacheza.
It's too kids, man.
La mochila con la
Chambela kamera naigiza. Yeah, stay hungry bulldog, man army bulldog. Yeah, hajalishi kitani umeweka mizizi na kuja na kata na chainsaw. Get money lay low, hit jackpot big score. Uko kitani atutaka shubada, you better vamos kudos. Kisha pata mkwanja what no flex, no reason. Wa mwisho kwa kwanza, nyuma geuka, new season. Niki pull up na magengi, na kwa trouble, manizo. Niki pull up na madem, ni vitambo, for shizo. Yeah, sikwambie mtu, tutu, bia tamu. Na ile kitu kati ya ufungu pia tamu. Kifamia bebe itamwagika iyo damu. Kifamia meza wena wakika bili zamu.
Oya kuna jingi miebe miebe. Kazi kwa kodomo zege zege. Ruka kama tunacheza rege. Na buti la kola ye 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 ye.
Little step, little step, little step.
Nimeweka vyeni mshtwe na dondada angushe bweni. Lokuta wae kukucho tasema ulusikuwa deni. Usishangae na voruka mlangoni nimelipa teni. Tunagusha moeti, tunagusha heni. Tunagusha jaga, kavipi angusha baba. Ukiangusha gari wa demo uswazo atakuzaba. Ilo watoto wende shule ndo mana wapo anadanga. Yeah, real niggas getting dough. See money we blow. Mama mtu suwa na wasu sikuwa leo ndo show show. Nisha shiba kukwa ndo. Kuna peso techwa bro. Sikalu suwa na wasu sikuwa leo ndo show show. Yeah, sikuwa mbiye mtu tutu bia tamu. Afu na ele kitu kati ya ufungu pia tamu. Kifamia bebe itamwagika iyo damu. Kifamia meza wena wakika bilizamu.
Oya kuna jingi bebe.